nkuko twabibwiwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Munyenga Nginosa yavuze ko mu ijoro ryakeye inzego zishinzwe umutekano zarashe umujura umwe agahita asiga ubuzima nyuma y'aho abaturage bo mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo barinda uruganda rwahoze rukora ibiringiti rwitwa Mironko François Xavier batabarije abasirikare bari ku irondo babonye ko watewe n'abantu bitwaje intwaro bamwe mu barinda urwo ruganda bavuga ko byari bimeze
barabajura bajya muri 20 babasha kurasa mu muntu umwe
nkaba ndi umwe mu bazamu ba hano uruganda rwa Nesco rwa Mironko dusanga abantu ni benshi baturengeje imibare baturusha imbaraga baratwirukankana bafite imihoro n'impiri baturenza umuhanda duhitamo kudasubira inyuma tita tujya gutabaza inzego zishinzwe umutekano nibuka neza ndumva harashwe amasasu atatu nyuma y'amasasu atatu twaje kubonamo umwe wapfuye ariko ndi aza gufatwa mu ntoki nta sasu ryamufashe
twebwe nago twabyumvise twumvise amasasu aturika ariko nago twabashije kubyuka ngo tujye hanze turebe ibyari byo
uvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Munyengango yemeje aya makuru avuga ko abo bajura bari baje kwibura uruganda bagerageje kurwanya inzego z'umutekano ariko byatumye abasirikare birwanaho
abajura baje mu nzu bakunze kwita kwa Mironko ibaho amabati 46 bo bayikoreye bagiye bahura n'abaturage abaturage rero bahamagaza irondo ziraho hafi ingabo z'u Rwanda bajya gutabara bagezeyo bajura batangira noneho ngo kubarwanya batera amabuye abandi barabahagarika baranga bakomeza batera amabuye biba ngombwa ko irondo ryirwanaho muri izo gahunda rero umwe araraswa arapfa abandi babirutse
abaturage batuye muri ako gace basanzwe bemeza ko ako gace kagatsata gasanzwe kavugwamo umutekano muke kuko bigeze nimugoroba abantu batangira kwamburwa abaturage bagasaba ko barindirwa umutekano gusa nanone bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko bidakwiye ko abajura bajya baraswa ko hari ubundi buryo bahanwamo
birakwiye se koko ko umuntu yiba amabati ashaje akaraswa agapfa bigaragara ko nta muntu ufite ukuntu abayeho yajya kwiba ariya amabati ashaje naye mu bigaragara buriya urupfu umuntu yagira ngo cyane cy'urupfu hano mu Rwanda ntabwo kibaho iyo ufashe umwanzuro wo kurasa umuntu mu cyico mu gihe kandi n'ibyo hirya nabyo mu bigaragara urebe ugasanga n'ibiti bidafatika uza kwibaza ukavuga uti se uyu muntu ntabwo byari ngombwa ko yicwa ntabwo umuntu yakabaye yitwara ngo byakoreshwe izindi ngufu z'igipolisi n'igisirikare akabaho gufata abantu bagenda muri ayo masaha akabaho gukaza umutekano
umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda asaba abaturage kutarwanya inzego z'umutekano akavuga ko uzajya ubigerageza bitazajya bimugwa amahoro
abaturage bacu bakwirinda kugwa mu cyaha ibyo ari byo byose ubifatiwemo nawe akizere inzego ko ziri bube zimufitiye gahunda zo kumugorora no kumusubiza mu murongo mwiza nanone tubwira abaturage ko kubarwanya ushinzwe umutekano ntabwo byakwiye tukaba rero dukangurira n'ababifatiwemo kureka inzego z'umutekano n'izindi zishinzwe iperereza n'izindi nzego nka polisi zigakora akazi kazo byihutirwa ntabwo ari ukurwanya inzego za polisi cyangwa z'igisirikare cyangwa izo arizo zose kuko ntabwo babigiramo amahirwe
umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yasobanuye ko iperereza rizakomeza rigakorwa n'urwego rushinzwe iperereza mu gihugu ribu uwitabye imana ntiyabashije kumenyekana umwirondoro we gusa umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yemeza ko akiri umusore ukiri muto umurambo we ukaba wahise ujyanwa mu bitaro bya polisi ku Kacyiru mu kwezi kwa 7 nibwo bumvikanye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye ibikorwa bisa nk'ibi aho inzego zishinzwe umutekano zarashe abantu 4 bashinjwa ubujura asunta kaboye ijwi rya Amerika i Kigali.